ngibatsheleni abangazi batsheleni abangazi ngicela ngibatsheleni abangazi ngicela ngibatsheleni abangazi batsheleni abangazi ngicela ngibatsheleni abangazi batsheleni abangazi ngicela ngibatsheleni. Ayilongo wama mathando susiphathile ubuyazi ukuthi uma inji vele ukhule emapheleni lesigubu isidwele beleni cela abaziyo bachazele abangazi uyazi uma inji uyingwazi uyazi uma inji uyingwazi nawe mfana uyazi uma inji uyingwazi uthanda abafana lelogo akakwazi uthanda abafana lelogo akakwazi. Yes, my injury was. I'm from the ass, my injury was. Super Mkigit. Uputum Bambin. Sandin. Uputum Jongin. Sandin. Uputum Jongin. Uputum Bambin. Super Mkigit. Sandin. Uputum Jongin. Uputum Bambin. Uputum Jongin. Uputum Bambin. Sandin. Uputum Jongin. Uputum Bambin. Uputum Jongin. But the Sunday have a fan. And the logo at the was. Sanda abafazi and the logo akakwazi uyazi uma injury was mfana uyazi uma injury was super mdligidli ubhuti umbambeni umthandeni ubhuti umjongeni akathandi abafazi ngatshela ukuthi akazi kanti uyazi ngoba akafakazi kahle yena kuthandwa ngabesuku ujabela bobaba bamajazi bezwe ngathi jazz star pieces sebadligidli bezwe ngathi jazz umthandeni ubhuti umjongeni ubhuti umbambeni ubhuti umjongeni. Start teachers, so bad legate, bezwe ngathi jazz, umthandeni, ubhuti umjongeni. Start teachers, so bad legate, bezwe ngathi jazz, umthandeni. Akathandi abafazi, ngatshela ukuthi akazi kanti uyazi, ngoba akafakazi. Kahle yena athandwa ngalesigubu, ujabela bobaba, bamajazi, bezwe ngathi jazz. Start teachers, so bad legate, bezwe ngathi jazz. Start teachers, so bad legate, bezwe ngathi jazz. Akathandi abafazi, ungatshela ukuthi akazi kanti uyazi, ngoba akafakazi. Kahle yena athandwa ngalesigubu, ujabela bobaba, bamajazi. Start teachers, so bad legate. Umthandeni ubhuti umjongeni ubhuti umbambeni ngoba uyazi ukuthi uma inji vele ukhule emapheleni lesigubu ngisincele beleni cela abaziyo bachazele abangazi 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 ubhuti umjongeni akathandi abafazi ngatshela ukuthi akazi kanti uyazi ngoba akafakazi. Yela thando ngalesikhu uchaza ngubaba bamajazi start teachers so badigile ubhuti umjongeni umthandeni ubhuti umjongeni ubhuti umbambeni ubhuti umjongeni ubhuti umbambeni hayi lo ngowama super mdligile ubhuti umbambeni umthandeni ubhuti umjongeni super mdligile ubhuti umbambeni umthandeni ubhuti umjongeni super mdligile ubhuti umbambeni umthandeni ubhuti umjongeni super mdligile ubhuti umbambeni umthandeni ubhuti umjongeni. Start teachers, so bad TV. 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 Matando sus patili, ngamu bacheli. Babu yazi ukuthi uma inji vele ukhule emapheli. Ngamu bacheli. Yes, whoop, yes, tele bili. Yes, whoop, yes, tele bili. Ngamu bacheli. Uyazi ukuthi uma inji vele ukhule emapheleni ngesigubu isidwele beleni cela abaziyo bachazele abangazi cela nibatsheleni uyazi uma inji uyingwazi nawe mfana uyazi uma inji uyingwazi cela nibatsheleni abangazi cela nibatsheleni cela nibatsheleni cela nibatsheleni abangazi cela nibatsheleni cela nibatsheleni.